Nilianza rap kabla makompia yafa, sumiro ikiwa ni squad, dejemba jakwenda grandpa, japigwa changa kisikaji. Mim gambo liza tedi, tokea yuko RBC, si shangai hani chezi, chishkiza la chuja FC. Naingia goli bila jezi kiplan, here's a wish, mini master kwa hitplan, K-Town, blaze a swish, yeah. Ukishikwa mkwana Nairobi, Islam au Naporwa, soko kwana lina kodi la bado limekoso bora. Wakuja ndo mwenye mgodi bila hodi ya Napora, yeah. Soko halida yoyoba, mandogo top 10 visa, wana nita Mike Droba. Yafu siwezi tuliza, kafu siwezi buka, spewi sharp na sige huka. Pale pale kabo male, bado na spit nola, Professor KJ haule. Wanajifanya hawantambui, laholi ni wakula. Pale pale kabob male, bado na split knowledge, Professor KJ haule, tokea darasa la bure, raholic ni wakula. Shia. Mija basi kama P, zazi ka William T, nimekuja sijakuja nite
K-Town,
hasla kama J, bado na kula pay, zeste Mary mate mulita tapi day. Mija basi kama P, zazi ka William T, nimekuja sijakuja nite
K-Town,
hasla kama J, bado na kula pay, zeste Mary mate mulita. Wanasema sifiki yule, wamesahau kwa ni mimi. Siwahi kufeli shule, so siwezi kulia mjini. Siwezi kulia kwenda chini. Kila saa nipo juu, tingisa kichwa au miguu, yeah. Nina nyota ya kunguru, wanasema sifugiki. Kimitano nipo huru, haimanishi pia sandiki. Kizani mino nuru, natafuta pesa sokiki. Wanadisi haiduru, kisa redioni sikiki. Kisa wamenunu city, yeah. Nilianza Sting ni king, so name mwata hoi. Sokora na vaa bling, shoa na pewa ruboy. Kabla nyota take toa, walisha nambia siwezo. Lufuga rasta wa minyoa, sasa na wavua jezi. Nilianza bila team, bando main kwa stream. Mungu peke ndio hakimu, nilijua ntakuwa lion. Swahili empire, meda so vitu za kulion. Unkibebwa jikazi boya, mwenye mata sumambia ona. Ata his niki naya, ona na banki no maketa hauntazano laya. Mwenye mata sumambia ona, ata his niki naya. Ona na banki no maketa hauntazano laya. Najiongeza kila saa, kama tumbo la fisari. Ustawa kukesha baha na vimodo si uhitaji. Matokodo kwenye laji, hata nzi ya napaa. Ila ndege ndo haituagi. Nijia basi kama P, zazi ka William T. Nimekuja siya chuja nite
K-Town,
hasla kama J, bado na kula pay. Zeste Mary mate mulita tapi day. Nijia basi kama P, zazi ka William T. Nimekuja siya chuja nite
K-Town,
nini hasla kama J, bado na kula pay. Zeste Mary mate mulita tapi day. Nasikia, wanaeka vikao nianguke mpoteze dira. Wamesao sili kwao, na mjini siuzagi sura. Natisha kilo chao, nile rap, drag, kula na penya kwa medula. Nyevu zao hazivui, nasikia wanavua vimini. Kimendeleo hawakui, nasikia wamejau mimi. Uzito wa panchi zangu, haupimiki redioni. Sina time na majungu, sina pesa kidoleni. Kitaka ule mzungu, mashabiki hadi mtoni. Yeah, nitabu kumfunzo puzi, kwa leo so kama jana. Wajinga pia wana mvi, kwa na busara kijana. Nitabu kumfunzo puzi, kwa leo so kama jana. Wajinga pia wana mvi, kwa na busara kijana. Siwezi kuanzisha ugomvi palipo na njaa bwana. Nile yule real talk, hata nyando anongama. Yeah, hasla kama J, bado na kula pay. Zeste Mary mate muliza ata P-Day. Yeah, so here nigga, you know what I'm saying. Yeah.
What?
Mija basi kama P, zazi ka William T. Nimekuja sijakuja nite
K-Town,
hasla kama J, bado na kula pay. Zeste Mary mate muliza ata P-Day. Mija basi kama P, zazi ka William T. Nimekuja sijakuja nite
K-Town,
mimi hasla kama J, bado na kula pay. Zeste Mary mate muliza ata P-Day.
Yeah, Swahili Empire. Big up Gosha Mwanza Mwanza. Yeah, Mandugu Bees. Yeah, Mandugu Bees. Yeah, we out.
Hebu nisikie.